dachimsafi.com.
Mama, mama, hey, crown your Nimeimba mapenzi mimi It's Moby Nimeupata kijana bomba matata Aneo konga moyo wangu Nimetuliza mapepe Na sina shaka Ninachotaka napata Nimesha mupa na kibali Hata kunteka anteke Mia kilimbili kichwani Nikiwa nena wehuka Tena nakuwa kama chizi Zuzu kabisa sijilewi Ninetamani ata kumposti momone Anefanya ta weekendi msinione Hila naukupa Watampepe rushendeke wangu Ninetamani ata mama amone Vibani ubani na nyumbani wachome Hila naukupa Watampepe rushe bebe wangu Oh baby
Nine number one
Wewe
Wendo my number one
Oh baby
Wendo my number one
Oh baby
Gali neka mafuta Na sipandi nataka kuta Kweli penzi na babu Nikikosa na lipuka Sometimes minachafukwa For you I love you I never deny Ntakupenda till I die Soy baby Akia mungu baby Nae kupenda ni wewe Mwenza komisi baba ishi na wale Kwa hili penzi lako wewe Toli nafanya mpaka mini baga wewe Nae kupenda ni wewe Mwaza komisi baba ishi na wale Kwa hili penzi lako wewe Toli nafanya mpaka mini baga wewe
Tumani ata kumposti momone Anefanya ta weekendi msinione Hila naukupa Watampepe rushendeke wangu Minatamani hata mama amone Vibani ubani na nyumbani wachome Hila naukupa Watampepe rushe bebe wangu Oh baby
My number one
Wewe
Wendo my number one
Oh baby
Wendo my number one
Oh baby Baby,
you know my number one.
Na kupenda ni wewe, mwanzo komisi baba ishi na wale. Kwa hili penzi lako wewe, nalinafanya mpaka mimi baga wewe.
Pakua ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.